Washington wishing you will have a good week.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka V O A somali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 13ka bisha September sanadka 2022. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Sahre Ciidla Nuur. qodobada idaacaddayda saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hay-adda FBI da Mareykanka oo baahisay warbixino cusub oo ku saabsan weeraradii 12-kii Sebtembar 2001 lagu qaaday goobaha muhiimka ah ee dalka Mareykanka.
marka ujeedada ugu muhiimsan ama gabagabada ugu muhiimsan ee dokumentigan uu cadeynayo si dad badan ay hadda ay faallada ay qorayaan ama ay ka faalloonayaan waxa weeye inaan si toosa loogu shaaqadayn ama aan loo saarin dalka Sacuudiga inuu isagu ka dambeeyo weerarada.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay orodyahanka Soomaaliyeed Bashiir Cabdi oo ka qayb galay tartan kale oo orodka ah, wiil Soomaaliya oo weerar uu mindi u adeegsaday ka geystay dalka Talyaaniga. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid Sahra. duuliyaasha Mareykanku ay tababareen ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in koox ka mid ah duuliyaashaasi ay ka soo baxeen dalka Uzbekistan axaddii shalay ayna gaari doonaan Imaaraadka Carabta oo heshiis la galay dalkaasi, inkastoo ay Taalibaan codsatay in ay dalka dib ugu soo laabtaan. wargeyska Wall Street Journal ayaa sabtidii sheegay in duuliyaashaasi ay gaari doonaan xarunta ciidamada Mareykanka ee Dooxa dalka Qatar kahor inta aanan la dejin dal saddexaad. ma cadda waxaa ku dhici kara 46 diyaaradood oo ku sugan dalka Uzbekistan oo ay ku jiraan diyaaradaha 29 ee dagaalka iyo diyaaradaha qumaatiga u kaxa ee UH-60 Black Hawk sida ay sheegtay Reuters. saacada ka hor intaysan Kabul gacanta u gelin Taalibaan 15-kii bishii Agoost ayaa 585 ka mid ah militariga Afghanistan iyo qoysaskooda waxay u duuleen dalka Uzbekistan iyagoo wata 22 diyaaradood oo kuwa militariga ah iyo 25 diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ah. Kuuriyada Waqooyi ayaa ku guuleysatay tijaabo gantaal nooca ridada fog ah shalay sida ay sheegtay warbaahinta dowladda maanta oo Isniin ah, xilli ay Mareykanka isku hor fadhiyaan sidii dalkaasi uu uga hari lahaa hubka nukliyeerka. gantaalkan ayaa socday ilaa iyo 1500 kilomitir ka hor intii uusan gaarin bartilmaameedkiisa oo ahayd xuduudda dhinaca badda. tijaabadan ayaa la sameeyay Sabtidii iyo Axaddii. tijaabadan ayaa waxay timid xilli ay bishii March ee isla sanadkan ay sameysay Kuuriyada Waqooyi tijaabo kale oo gantaalada ridada dhow ah, sidoo kalena waxay tijaabo kale oo gantaalada ridada foga ay sameysay saacada kadib markii uu xafiiska la wareegay madaxweyne Biden bishii January. tijaabadan u dambeysa ayaa hoosta ka xariiqaysa horumarka ay ka gaarayso Kuuriyada Waqooyi barnaamijkeeda hubka xilli la isku mari la'yahay wadahadallo lagu baabi'iyo barnaamijka nukliyeerka ee waddankaasi, iyadoo taa beddelkeedana laga qafiifinayo cunaqabateynta Mareykanku uu dalkaasi ku soo rogay.
mahadsanid Falastiin oo warka dunida inala socodsiinaysa halkaasi aad dhegaystayaal ka socotaan waa VOA Washington.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. wafdi mas-uuliyiin sare ah oo ka socda qaramada midoobay oo tagay magaalada Muqdisho ayaa kulaman la yeeshay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ay maalmahan xiisadi ka dhex taagnayd. wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
waxaa shalay magaalada Muqdisho soo gaartay ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Aamine Jayl Maxamed, taasoo kulamo kala duwan la yeelatay madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. waxaanay kala hadashay xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee qaramada midoobay iyo Soomaaliya, dhammaystirka doorashooyinka dalka, awoodsiinta siyaasadeed ee haweenka, iyo qaabkii lagu xallin lahaa khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dalka wafdiga qaramada midoobay oo ku horreeyay xafiiska madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxyaabihii ay ka wada hadleen waxaa warbaahinta uga waramay wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga jamaal maxamed xasan.
Hadda noo soo dhammaaday shir qaybtii hore, shir aan la galnay ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay marwo aamine maxamed, shirkaasoo ku saabsanaa arrimaha degdegnaynta arrimaha doorashooyinka si ugu dhaqsaha badan loo qaban lahaa doorashooyin haddii alla idmo, iyo sidoo kale xiriirka dowladda iyo hay-adaha qaramada midoobay ee waddanka jooga, iyo guud ahaan si loo xoojin lahaa horumarinta dalka. Arrimahaasaa laga wada hadlay. Insha allah rajeynaynaa in shirarkaas sii socdaan intuu wafdigu joogo, shirar noocaasoo kalean la sii qabto haddii alla.
Xubnaha qaramada midoobay ka socday ee hogaamineysa ku-xigeenka xogeyaha guud ayaa sidoo kale kulan ay la yeesheen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, waxa ay kala hadleen arrimo u badan howlaha doorashada iyo sidii loo dardargelin lahaa, sida uu ku waramayo afhayeenka xukuumadda Soomaaliya maxamed Ibraahim Calimo.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya maxamed xuseen Rooble ayaa waxa maanta uu kulan la qaatay ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay madam aamina jane maxamed. Waxaa sidoo kale kulankaas ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya ku weheliyey madaxda dowlad goboleedyada oo saddex ka mid a ay kaga qayb galeen aaladda fogaan aragga, halka laba kalena ay oo magaalada muqdisho ku sugan ay goobjoog ka ahaayeen kulanka. Kulanka dhanka qaramada midoobay waxaa sidoo kale isna ku weheliyey wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan. Labada dhinac waxay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo dardargelinteeda iyo xaaladdu halka ay marayso, halkaasoo maaragtay faahfaahin uu ka siiyey ra-iisul wasaaraha horumarka laga sameeyey doorashooyinka iyo dadaalada socda iyo horumarka ay sameynayaan oo ugu dambeysay dowladda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo la filayo in maalmaha soo socda hadda ay doorashadii qabtaan, sidoo kale Somaliland oo ayadana doorashadeedii la diyaarinayo, iyo sida xawliga hadda ay hawshu ku socoto, inkastoo mararka qaarkood sida ra-iisul wasaaruhu uu sheegay isfahmi waaga yare siyaasadeed ee soo baxa aanay caqabad weyn ku ahayn. Waxa uu sheegay dhinaciisa in uu diyaar u yahay in wax kasta lagu xaliyo wada hadal, isla markaana horey loo socdo arrimaha doorashaduna aanay saameynaynin.
Waxyaabaha kale ee wafdiga qaramada midoobay ka socday ra-iisul wasaaraha ka wada hadleen ayaa waxaa ka mid ah kiiska Ikraan Tahliil, taas oo uu ra-iisul wasaaruhu sheegay inay mas-uuliyad ka saaran tahay cadaalad raadinteeda.
On Ikraan Tahliil's disappearance, which as you may have heard has attracted a lot of public interest, it is my principal position that credible investigation of this case is necessary and that all obstructions to getting justice for Ikraan and her family must be removed.
Maqnaashaha Ikraan Tahliil, sida aad og tihiinba, waa arrin ay aad u hadal hayaan guud ahaan dadka, waana mas-uuliyad si gaar ah xafiiskayga u taabanaysa oo dabagalkeeduna uu yahay lagama maarmaan, waana inay meesha ka baxaan caqabadaha ka hor imanaya inay cadaalad helaan qoyska Ikraan. Waxaan u mahadcelinayaa beesha caalamka dalabkooda ku aadan in baaritaan dhab ah lagu sameeyo arrintan.
I thank the UN and the members of the international community for the firm decision in demanding credible investigation too.
Sidoo kale Aamina Jane, oo wax laga weydiiyey arrinta Ikraan Tahliil, ayaa ku jawaabtay inay habboon tahay in la raaco shuruucda dalka lana helo cadaalad, taasoo aasaas u ah ka hortagga xadgudubyada ku dhaca dumarka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhanka kale kulan ay albaabadu u xiran yihiin la yeeshay golaha wadatashiga qaran, waxaana kulankan goobjoog ka ahaa madaxda maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed, halka ay aaladda fogaan aragga uga qayb galeen madaxda dowlad goboleedyada kale, waxaana looga hadlay sidii loo dadejin lahaa arrimaha doorashooyinka dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Hay-adda F B I da Mareykanka ayaa sii daysay sabtidii gelinkii dambe warbixino markii hore sir ahaa oo la xidhiidha weerarkii Mareykanka lagu qaaday bishii Sebtembar 11-keedii sanadkii 2001-dii. Ehelada dadkii weerarkaasi ku geeriyooday ayaa soo dhaweeyey faahfaahinta warbixintan, sidoo kalena Sacuudiga ayaa sheegay inay meesha ka saari doonto eedeymo been abuura oo la sheegay lala xidhiidhinayay Sacuudiga weerarkaasi. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo diyaarisay.
Dokumentiga la shaaciyey ayaa waxaa lagu soo beegay 20 sano guuradii ka soo wareegatay weerarkii Sebtembar 11-2001 lagu soo qaaday Mareykanka, wuxuuna noqonayaa dokumentigii ugu horreeyey ee la baaray isla markaana diiwaanka la geliyey ee dadka lala wadaago. Dokumentigan oo ku dhawaad 20 sano sir ahaa ayaa sii deyntiisa waxay ka dambeysay codsiye isdaba joog ah oo ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku waxyeeloobay weerarkii sebtembar 11-keedii ay dalbadeen. Biden ayaa amray toddobaadkii hore in waaxda cadaaladda iyo hay-adaha kaleba ay quseyso in dadka ay la wadaagaan xogtaasi. Dokumentigan oo weli qayb ka mid ah la qarinayo ama aanan dadka loo fasixin ayaa waxa uu ka kooban yahay 16 bog. Haddaba muxuu yahay nuxurka dokumentigan? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Faisal Diri oo ka faallooda arrimaha Mareykanka.
waxaa isweydiin mudan warbixinta la sii daayey oo aan rabno inaan dadweynaha fahansiino in ayna ahayn mid si toosa daboolka looga wada qaaday. qaybo badan oo ka mid a warbixinta ayaan weli la sheegin wixii ku qornaa, oo sida aad ka arki karto ee dokumentiga hadda la shaaciyey, dhul badan ayuu ka boodayaa wixii ku qornaa oo aan caddayn wixii ku qornaa inaynu aragno. markiiba waxaa la booday qareen ka mid a qareenada isbahaysiga qoysaskii wax la yeelay, oo isagu ku doodaya inay tahay tani sallaan cusub oo uu raaci karo oo geyn doonta in dowladda sacuudiga dembigan lagu soo oogo. laakiin dadka arrimaha aada u indhaindheeya waxay markiiba ay arrintan kusoo gabagabeeyeen in dowladda sacuudiga ay u muuqato inaysan si toosa marnaba shaqo ugu lahayn. marka ujeedada ugu muhiimsan ama gabagabada ugu muhiimsan ee dokumentigan uu caddaynayo, si dad badan ay hadda ay faallada ay qorayaan ama ay ka faalloonayan, waxa weeye inaan si toosa loogu shaabadin ama aan loo saarin dalka sacuudiga inuu isagu ka dambeeyo weerarada.
dowladda sacuudiga ayaa muddo dheerba inkiraysay inay la kulahayd weeraradaasi. safaaradda sacuudiga ee Washington ayaa sheegtay inay taageerayso sii daynta dokumentigaasi iyo weliba in isagoo dhammaystiran dadka Mareykanka lala wadaago si loo dhameeyo eedaha aan salka lahayn ee ka dhankaa boqortooyada sacuudiga maruun. dokumentigan la sii daayay ayaa kusoo beegmaya xilli adag oo xiriirka Mareykanka iyo sacuudiga uusan wanaagsanayn. haddaba sidee dokumentigan u taaban doonaa xiriirka labada dal? maxayse eheladu ka rabaan sacuudiga? waa kan mar kale Faisal Diri.
indhoweyd waxaad moodaa xiriirka dowladda sacuudiga iyo Mareykanka oo ahaa xiriir aada u wanaagsanaa jiran oo ahaa lama taabtaan, in arrintii wariyihii Washington Post ee Jamal Khashoggi uu waxyeelo u geystay oo arrintaa lafteedu ay dhibaataysay la xiriirka labada dal. nuxurkiisa ugu weyne waxa weeye culays badan oo ka imanayay qoysaskii iyo eheladii ay dadku kaga dhinteen weerarkaas, oo ayagu culays saaray dowladda Mareykanka in ay magdhow ka helaan dowladda sacuudiga, taasoo ah tan ugu horreysay.
dad badan oo muslimiin ah ayaa ka walaacsan in warbixintan oo laga dhigo mid dadka u furan ay keeni karto inay kaga sii darto xaaladda muslim nacaybka ee ka taagan Mareykanka, oo ay dhici karto in warbixintani ay booga cusub danqiso. haddaba cabsiintee leegayay muslimiinta dalkani ka qabaan in warbixintani ay saameyn ku yeelan karto? Jeelaan Xuseen oo madax u ah hay-adda muslimiinta Mareykanka ee Care Minnesota ayaa ka warramaya.
waraaqahan cusub ee hadda soo baxay waxaanu ka cabsoonaynaa inay sii badiyaan islaam nacaybkii, sababtu oo tahayna waxa weeyaan islaam nacaybkii uu soo batay Mareykanka hadda dhibaatooyin waaweyn baa ku dhacay muslimiinta. haddana iyada oo la xusayo 20-kii sane ka soo wareegtay falkii dilka ahaa ee ka dhacay New York September 11, waxaanu arkaynaa warbaahintan hadda soo baxday iyo waraaqahan hadda ay hay-adda nabad sugiddu ay soo sii deysay in ay u keeni karaan mujtamaca muslimiinta meel kasto ay joogaan Mareykanka dhibaato zaa'id ah oo ka imanaysa dhinaca suurnimada.
ma ahan markii ugu horreysay ee Mareykanka iyo sacuudiga wejiga isku diiraan, waxaana bishii February ee sanadkan uu maamulka Biden sii daayay xoga sirdoon oo la xiriirinaysa dhexal sugaha sacuudiga Maxamed bin Salmaan dilkii wariyihii Jamaal Khashoggi sanadkii 2018. Mareykanka ayaa baaray qaar ka mida diblomaasiyiinta sacuudiga ee dalkan iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowladda sacuudiga inay xiriir la lahaayeen afduubayaashii diyaaradihii lagu weeraray dalkan Mareykanka, balse sida lagu xusay dokumentigan xogtaasi ayaa horeba ah mid loo shaaciyey. xogta keliya ee ku jirtana waxay ahayd dokumentigan in labadii afduube ee u horreeyay ee soo galay Mareykanka ee kala ahaa Nawaaf Al-Xasmi iyo Khaalid Al-Mihdaar, iyo taageeradii ay ka heleen wax yar kadib markii ay gobolka California soo gaareen Cumar Al-Bayumi oo ahaa muwaadin sacuudi ah oo lahaa maqaayad cunnada xalaasha laga cuno oo ka gacan siiyey sidii ay guri u ijaaran lahaayeen magaalada San Diego.
aad ba umahadsantay Falastiin oo warbixintaasi nala socotiinaysa halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington.
bashiir cabdi oo ah orodyahan soomaaliyeed balse ku orda calanka dalka belgium ayaa kaalinta lixaad ka galay tartanka orodada nus maratoonka ah ee great north run oo lagu qabtay dalka britain bashiir ayaa noqonaya soomaaliga keliya ee ka qayb galay tartankan oo la qabanayo markii afartanaad inkastoo sanadkii hore loo baajiyey saameynka dhalatay xanuunka covid 19 ee caalamka kala gaaray wariyaha v o ed cabduqaadir maxamed mursal samakaab oo jooga washington ayaa bashiir weydiiyey marka hore inuu faahfaahiyo waxa uu yahay tartanka nus maratoonka ee great north run loo yaqaano
cabduqaadir adiga iyo dhammaan dadkana dhegeysanaya waan salaamayaa waxaan maanta ka qayb galay tartanka orodka great north run loo yaqaano oo lagu qabtay magaalada newcastle ee waddanka ingiriiska tartanka waxaa ka soo qayb galay dad ku dhow ilaa 60,000 oo qof oo isugu jira orodyahanno dumar rag dad kala duwan ay ordayaan marka waa 20 kilomitr anigu maratoonkan ordaa 42k so this was today maanta waxay ahayd 20 kilomitr
bashiir tartankan markii kuugu horreysay oo aad ka qayb gashayba
may dhowr jeer hore waan orday oo la orday ninka soomaali oo dhan tusaale u noqday sarma farxan la orday sarma farxa badiye markaa ku kaloo ethiopiana labaad ahaa ama saddexaad baan ahaa dhowr jeeraan orodnay orodkan horta waxaa la yidhahdaaba orodkii mo farax baa la yidhahdaa orodkan mo farax intaasoo jeer buu orday inta jeer orday dhanna wuu badiyey course recordig iyo saacadda taalo recordkan isagaa jabiyey oo ilaa hadda looma dhowaanin markaas sanadkana lama joogin nasiib xumo injury baa ku dhacay jubba soo gaadhay wuu nasanayaa marka insha allah waxaa rajeynayaa sanadan soo socda inuu orodkiisi dib ugu soo noqdo insha allah
bashiir tartanka ku dhowaad 60,000 oo orodyahan ayaa ka qayb galay marka adiga kaalintee ka soo gashay
orodkii maanta waxaan ka galay lixaad walaal lixaadaan ka galay sababtoo ahayd orodkii olombiga ka dhacay ee jaban oo full maradon 24 kilomitr ayaa bil ka hore ahayd marka weli jirjiqumaat uma nasanin inaan ordaba ma ahayn laakiinse waxaa jira caqabadaas ka jira adduunka orodadii badnaa ee dhici jiray baan jirin marka jaansiyaashii badnaa eenu heli jirnaanaa helin markaasaa daraaddeed orodkan markaan maqlay inuu dhacayo oo dowladda ingiriiska ogolaatay saas orod dadka u badnaayeenba oo qof kasta isagoo qofkii diyaara kii aan diyaar ahayn kulli waa la isqore uuna waa laga soo qayb galay marka shaqo aad u badan ma gelin ma odhan karaa olombiga kabacdii waa iska daalanaa saasaan lixaad usoo galay
markaan fiirino inta uu soo jiray tartankan muddo intee la eg ayaa lasoo qabanayay
orodkan sanad kasta hal mar baa la qabtaa sanadkii hadda lasoo dhaafay 2020 inbuuna dhicin caqabadooyinka adduunka ku jiray daraaddii coronavirus ka dhibaatooyinkiisii unbuuna dhicin orodkan wuxuu maanta wuxuu ahaa editionkii 40 jeer baa la qabtay maanta editionkii 40-aad buu ahaa marka maanta waxay ahayd sanad guuridii 40-aad bay u ahayd marka waa orodka adduunka ugu weyn ee half maratonka la yidhaahdo waaye
bashiir in tartanka orodada caalamiga ah laga qayb galo iyo u diyaargarowgeedaba waxay u baahan yihiin tasiilaad badan marka adigayaa kugu taageera dhinaca dhaqaalaha haddii aan si kale u dhigo yaa ku sbonsor gareeyay adiga
ani waxaa sbonsori waa shirkad soomaaliyeed waxaan aad ugu mahadnaqayaa shirkada dhabshiil group oo sbonsori ah oon odhan karo shirkadan soomaaliyeed kaalin weyn bay ay ka qaadataa dhiirigelinta dhallinyarada arrimaha bulshada gaar ahaan ciyaaraha shirkadan oo waxaan odhan karo dee shirkada nike oo sbonsorkayga labaada ayay dhinacna sponsor nike baa igaga yaraa dhinacna dhabshiil markaas labada keliya baa garankayga loogade waa two mine sponsorka waa labada sponsore ugu weyn dharkayga marka waan faraxsan aadaan ugu faraxsanaa dee shirkad soomaaliyeed orodadan ordayo oo t v-ga laga soo deynayo oo life stream life laga soo deynayo adduunka welna prime time laga soo deynayo xilliga dadka ugu badiyan ay t v-ga daawadaan inay shirkad soomaaliyeed dee markaas dadka isweydiinayaan ay google garaynayaan macnaha waxay tahay
in shirkad soomaali ah ay ku sbonsor garayso maxay kaaga dhigan tahay
shirkad soomaaliyeed oo qof sbonsor qof u noqota historiga weligiima maqalba dee intaan noolahay intaan maalinka dhashay la hadda marka hadda dhaabshiil baa sbonsoriya ah marka waxay kaga duwan tahay dee sbonsoradii hore ee soo maray ee ajaanibka ahaa waxay kaga duwan tahay dee waa shirkad soomaaliyeed oon isku dhaqannahay isku diinnahay oo walaaladay oo kale
kaas waxa uu ahaa orodyahanka bashiir cabdi oo isagoo ku sugan dalka britain qadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena cabduqaadir samaka
wiil soomaaliya ayaa 4 qof ku dhaawacay weerar uu toorey u adeegsaday oo ka dhacay magaalada raymani oo ku taala dalka talyaaniga eedeysanaha oo la sheegay in da-diisu ahayd 26 jir ayaa ku safrayay bas isagoo aan sidanin shatiga ama tigidka gawaarida lagu raaco. Wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa arrimahan ka wareystay shukri saciid oo ah saxafiyad soomaaliyeed oo ka tirsan jaraa'idka the republica, waxaana ugu horeynta weydiiyey sida ay waxu dhaceen.
wiil soomaaliya oo da-diisa lagu sheegay 26 jir inuu yahay ayaa wuxuu soo fuulay bas gaadiidka public service-ka oo shacabku isticmaalo oo magaalo, wuxuu kasoo raacay rijone la yiraahdo, wuxuuna u socday magaalo rimini la yiraahdo oo labaduba ay ka wada tirsan yihiin gobolka emilia romagna oo center norad italia ku yaala. kabacdi markuu wiilku baska soo galay, waxaa soo galay oo caadiyan kontrol sameeya booliska dowladda hoose oo dadku tigidhadooda bannaanka ay kasoo goorstaan iyo kaararka gaadiidka publiga lagu raaco, laakiin marmar baa waxaa soo gala maxaahdeen dad kontroolhaya. laba gabdhood oo dowladda hoosaha soo gashay wiilkii soomaaliga ahay waxay weydiiyeen inuu haysto tigidka baska lagu raaco. tigidka muusan haysan, boorso oo dhabarka u saarayd oo yar uu la soo baxay. waxay weydiisteen caadiyan marka dadku qof uusan tigid haysan oo la ganaaxa hayo dokumenti baa la weydiiyaa, adireyskiisa ayaa marka ganaaxa loogu soo diraa. waxaa marka laga filanhaya inuu dokumenti intuu la soo baxo markaas ganaaxa loogu soo diro, ganaax loo jaro. waxaa la yiri laakiin boorsada waxaa ugu jiray bac oo midiyo iyo qaadooyin ku jiraan. markaasuu midiyihii mid ka mid a intuu la soo baxay iyo gabdhihii booliska midna luqunta uga dhuftay, midna garabka dhabarka xaggiisa oo gadaale uga dhuftay. gabadhii dhabarka midid uga dhacday baa aad dhaawacu ugu fogaaday. kabacdi ninkii baskii waa la istaajiyey, wuu kasoo degay, waa orday, wuxuu isku dayay baabuur kale oo shacbi oo meesha marayay inuu galo, waa u suurtageli weyday. wuu orday meel hoteel ahoo u dhaweyd meeshuu tegay. meeshu waa meel masrax oo loo aado dalxiiska oo xeebadeeda weeye, dadkii oo dhan baa se weekendi bay ahayd meesha marahayay. waxaa ka hor yimid qof dumar ahoo wadata cunug 5 jir ahoo wiila, wuxuu qaatay qoftii dumarka ahaydna midi buu geliyay, wiilkii yaraayoo 5 jirkaana qoortuu midi ka geli. wiilkii waa dhacay, dhiig badan baa marka wiilka aad u dhaawacmay. ambalaas baa loo wacay, boolis baa loo wacay, buuq waa meeshii ka dhacay, asagii waa cararay. meel marka lagu kaydiyo digaaga lagu kaydiyo lagu bacrimiyo oo ka dambeysay hoteelka yuu galaa la yiri oo isku qari. kabacdina askartii baa timid, wiilkii waa la qaaday oo isbitaal baa loola cararay, asagiina askartii baa qabatay.
waa tahay wiilkan soomaaliyeed marka dhaawacyadan geystay, maxaa ilaa iminka laga ogyahay taariikhdiisa?
waxaa laga ogyahay wiilka waa la baaray, baaritaan baa lagu sameeyey. waxaa la soo ogaaday inuu nin soomaaliya oo 26 jira yahay, inuu yurub soo galay 2015, inuu 4 waddan oo italiya ka horeysa uu iska dhiibay. waddankii 5aad oo iska dhiibay uu talyaaniga yahay, denimarki, holland, germany iyo svetsi uu iska soo dhiibay. gedigood rejecti bay siiyeen, waa usoo diideen maxaydeen sharcigii oo soo galootiga la siinayay. wuu yimid hadda talyaanigu yimid. waxaa la sheegay inuu hadda ku jiray xero dadka oo sharciyada doonaya ay ku jiraan, oo uu talyaaniga warsaday inay ayagu ay protection siiyaan. waxaa kaloo laga soo ogaaday oo askartu soo ogaatay inuusan ilaa iyo hadda nin xiriir laleh ururadan argagixisada ah oo yurub ka jira, oo kuwii bataclan iyo jarmalka iyo kuwii faransiiska iyo ka dhacay una ku lug lahayn. talyaaniga laftirkooda kuwa laga helay una ku ilaa iyo hadda intaasaa laga helay.
waa tahay marka shukri, maadaama oo aad tiri waxaa la ogaaday inuu dhowr dal iska soo dhiibay oo sharciga loo soo diiday, kolleydee dadka noocaasa cadaadis ayaa ku yimaada, caafimaadkiisa maanka waxma laga ogyahay?
waa mid aan doonayo inaa hadda kuusoo wado. markii la fiiriyey ninkan waxaa la arkay inuu habdhaqankii uu sameeyey iyo sida uu ficilka uu sameeyey iyo sidii waxu dhaceen inuu maaragtay ayagu ay hadda yiraahdeen waxay lama oga horta. ninkii waa la xiray, askartaa qabatay, maxkamaduna waa saxiixday, xabsi buu ku jiraa. wiilkii yaraay oo dhallaanka ah oo na waxalaa la qalay asagaa ugu darnaa dhaawaca dadka ah, asagana waxaa la sheegayaa in lagu guuleystay, dhiiggiina la joojiyey, haddana markaan uusan dhimasho ku sugnayn. laakiin ninkan soomaaliga ah waxa weeyaan horta in la mariyo sidaad adigu ogtahay xeerku suu yahay, waa in dhaqaatiirta dhimirka loo geeyo oo ayagu ay la soo tacaalaan oo fiiriyaan inuu ninkan caafimaad qabiya in kale. laakiin sida hordhaca iyagu ay usoo sheegeen waxay yiraahdeen inuu ninkani oo waxyaabaha maandooriyayaasha soomaalidu u taqaano ama nacasta daroogada loo yaqaano inuu qof isticmaalo yahay.
Waa tahay ma jirtaa cid kale oo weerarkan lala xiriirinaya mise waa keligii uu?
Ilaa iyo hadda wixii ka hore wixii dambo la arki doono lama oga. Laakiin baaristii wejigii koowaad waxaa ka muuqata inuusan ururo uu ku xiran yahay xiriir la leeyahay ayna jirin.
Taasi waxay ahayd wariye Shukri Siciid oo iyadoo ku sugan dalka Talyaaniga u waramaysay wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Qurbajoogta Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan gacan uga geysta horumarinta dalka haddii ay noqon lahayd dib u dhiska dalka iyo siyaasadda. Qaarkood ayaa ku dhintay gudaha Soomaaliya xilli ay u adeegayeen bulshada, haddaba qurbajoogta ayaa xusaya kuwaasi geeriyooday iyagoo ku guda jira u adeegista dalka. Wariyaha VOA da ee dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto nooga soo diray.
Kaalinta qurbajoogta Soomaalida kuma koobna oo keliya dhaqaale ay u diraan eheladooda ama ganacsi ay ka furaan gudaha dalka, sidoo kale waxay ku dhiiradeen ka qaybgalka siyaasadda iyagoo kaalin muuqata ku leh dowladihii u dambeeyey ee ka hirgalay dalka. Qurbajoog badan ayay dhibaato ka soo gaartay xilli ay ka tirsanaayeen dowladda. Waxaa ka mid ah Allahu naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer Yariisow oo 12 sano ee lasoo dhaafay ka mid ahaa dowladihii isku bedbedelayay dalka, kaasoo dhintay 1 August ee sanadkii 2019 kadib dhaawac ka soo gaaray qarax ismiidaamin ahaa oo lala eegtay xarunta looga arrimiyo gobolka Banaadir, isagoo xilligaasi ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqii magaalada Muqdisho. Al-Shabaab ayaa xilligaasi sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Jaliidaha Soomaalida ee dibadda ayaa sanad walba qabta munaasabado lagu xusayo islamarkaana loogu duceynayo injineer Yariisow iyo dadkii kale ee ku geeriyooday dhacdadaasi. Soomaalida dalkan, gaar ahaan kuwa magaalada Toronto, ayaa isugu yimid kulan lagu xusayay islamarkaana loogu duceynayay Allahu naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer Yariisow. Kulanka waxaa ka qayb galay wiilka injineer Yariisow, Maxamed Cabdiraxmaan Cumar, kaasoo ah xogeyaha koowaad ee xafiiska Soomaaliya ee qaramada midoobay. Wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay in Soomaalidu qurbaha ay xasuustaan waxqabadkii aabihiis islamarkaana ay mar walba u duceynayaan. Cali Muude wuxuu ka mid yahay qabanqaabiyaasha munaasabadda loogu duceynayay injineer Yariisow iyo dadkii kale ee dhibaatadu kasoo gaartay iyagoo u adeegaya bulshada.
Bismillaahi raxmaani raxiim, waad mahadsan tahay Xuseen iyo V O A daba. Waxaan barnaamijkan u sameynay haddaan nahay bahweynta reer Toronto, gaar ahaan ururka Today. Mar walba waxaan xusnaa dadka magaca iyo maamuuska ku leh ummadda Soomaaliyeed. Injineer Yariisowna wuxuu ka mid ahaa dadka ku dayashada mudan ee qurbajoogta Soomaaliyeed.
Cali Muudi ayaa xusay in Allahu naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow uu tusaale wanaagsan u yahay qurbajoogta Soomaalida.
Injineerku wuxuu ku caanbaxay in dowladihii burburka kadib uu lasoo shaqeeyey gidigoodba tusaalena u ahaa qurbajoogta Soomaaliyeed. Sidaas darteed sharaf weyn ayay inoo tahay haddaan nahay bulsho weynta ku nool dibadaha, gaar ahaan ururka Today, inta iyo in ka badan inaan u sameyno asiga iyo inta lamidka ah. Waxaana eebo uga baryaynaa qof kasta uu ku geeriyootay gacan ka gardaran in Ilaahay u naxariisto.
Qurbajoogta qaar oo laga yaabo inay aqoon iyo khibrad kusoo kordhin lahaayeen dalka ayaa laga yaabaa inay ka cagajiidayaan kulaabashadiisa. Muuse Diblaabe Abtiga wuxuu xusay in la joogo xilligii qurbajoogtu ay ku laaban lahaayeen dalka ayna sii xoojin lahaayeen horumarada kala duwan ee ka socda dalka.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Walaalkeen injineer Yariisow wuxuu ahaa dadka farakutariska ah ee qurbaha ka tegay oo ku deyshada mudan. Mar qurbajoogta Soomaalida meel walba joogaan waxaan ku bogaadin lahaa inay asigoo kale ay noqdaan waddankeena ku laabtaan, ummadooda iyo dadkoodana wax u qabtaan si berito ay magac iyo maamuus ugu tagaan.
Allahu naxariistay injineer Yariisow ayaa wasaarado kala duwan oo tan warfaafintu ay ka mid tahay kasoo qabtay dowladihii soo maray dalka. Waxaa lagu sheegaa inuu ahaa siyaasi furfuran oo la shaqeyn karay madaxda kala duwan ee dalka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
guud ahaan idaacaddeenni aroornimo dhegeystayaal waa naga intaad waxaa idin la socodsiinaya sahre ciidlanur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. Some Afghan pilots who have been held in Uzbekistan for about a month began leaving Sunday for the United Arab Emirates. The Taliban demanded that the pilots return to Afghanistan, but a U.S.-trained Afghan pilot told Reuters that a group of pilots was expected to Uzbekistan on Sunday and head for the UAE rather than to their home country. The Wall Street Journal reported that pilots would go to the U.S. military base in Doha, Qatar, before being relocated in third countries. Hours before the fall of Kabul on August 15th, a total of 585 Afghan military personnel and their families flew to Uzbekistan aboard 22 military aircraft and 24 helicopters. They were intercepted by Uzbek military aircraft and forced to land at an international airport just across the border from Afghanistan. It was not immediately clear what would happen to the 46 aircraft in Uzbekistan. Reuters reported the aircraft included light attack planes and Black Hawk helicopters. Afghanistan's new Taliban government announced Sunday women can continue to study in universities, including at postgraduate levels, but classrooms will be gender segregated and Islamic dress is required. The country's new higher education minister laid out the new policy several days after Afghanistan's new rulers formed an all-male government. The world has been watching closely to see what extent the Taliban might act differently from their first time in power in the late 1990s. And during that era, girls and women were denied an education, were excluded from public life. This is VOA News. Amnesty International is reporting that increasing numbers of children are being killed or targeted for recruitment by armed groups in conflicts raging in Niger's borders with Mali and Burkina Faso. Amnesty said in a statement that in one region, an entire generation is growing up surrounded by death and destruction. The Amnesty report notes that armed groups have repeatedly attacked schools and reserves and are targeting children for recruitment. Amnesty blames the Islamic State and the Greater Sahara and a local group affiliated with Al-Qaeda for causing the devastating impact on children in the region. Norway is holding elections Monday with fears about climate change coloring the political debate. North Sea oil and gas have helped to make Norway one of the wealthiest countries in the world, but the threat of climate change thrown the future of Norway's leading industry into question. Pope Francis arrived in Slovakia on Sunday for a four-day visit. Francis, earlier in the day, briefly visited Hungary and called for believers to be grounded and open after meeting anti-immigrant Prime Minister Viktor Orban. To mark his arrival, bells tolled in all of Slovakia's more than 2,600 Catholic churches. At the exact time, his plane landed. On Monday, he is due to meet Slovakia's Jewish community, which was decimated by the Holocaust. U.S. weather authorities warning Sunday that Tropical Storm Nicholas will bring heavy rain and potential flash flooding along parts of the U.S. coastal Gulf. Coastal areas in Texas and Louisiana are expected to see 12 to 25 centimeters of rainfall in the next few days, according to the National Hurricane Center. The center also issued hurricane watches and storm surge warnings for parts of the Texas and Louisiana coast. Some of the heaviest rain from the storm is expected to fall in areas of Louisiana recently devastated by Hurricane Ida. Any heavy rain or flash flooding will further impede efforts to rebuild homes and infrastructure. Louisiana Public Service Commission says a little over 6% of the homes in Louisiana are still without power 2 weeks after Hurricane Ida. Recapping one of our top stories, some Afghan pilots who have been held in Uzbekistan for about a month began leaving Sunday for the United Arab Emirates. The Taliban had demanded their pilots return to Afghanistan, but a U.S.-trained Afghan pilot has said that a group of pilots was expected to Uzbekistan on Sunday. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Good morning, Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, September 13, and here are some of the stories we are covering. Kenyan religious leaders say no political speeches in their churches.
This has to be said clearly. Dear politicians, if you're coming to pray in our churches, you're welcome. And sit like any other ordinary Christian. And please, do not expect to address people in our churches.
Angolan opposition parties protest election bill, which seeks to centralize vote counting. Botswana sees a drastic reduction in COVID-19 infections. A Liberian female political leader says she has not sought to be the running mate of any potential presidential candidate. And Liberia's opposition is called upon to first be law-abiding.
As the saying goes in Liberia, you will know if the Christmas is good by the eve. If we, as prospective leaders of Liberia, if we are making our case to Liberian people, the replacements that we are, we got to start now by setting the right examples.
And a new Global Witness report sheds new light on the murder of environmental activists around the world. Those stories plus Samson O'Malley's sports are coming up on Daybreak Africa. Religious leaders from Anglican and Catholic churches have called out politicians who they say are using the pulpit as their campaign grounds, a habit which has become the trend since the ban on political gatherings in Kenya as a measure to curb the spread of COVID-19. As Atienu Odhiambo reports from Nairobi, the archbishops also ask other churches to follow suit by preventing politicians from turning church services into political rallies.
Speaking during the historic consecration of the first female bishop of the Anglican Church in Kenya, attended by opposition leader Raila Odinga and other top politicians, including his opponents in the 2022 presidential race, Archbishop Jackson Ole Sapit barred the politicians from addressing the congregation. Sapit announced that the Anglican Church will no longer allow political utterances to be made from its pulpit.
In the recent past, we have also seen the church is becoming now the battleground for political expediency, and the church is no longer identified as a place of worship, and the media is not helping us in this respect, because whenever a sermon is given, they don't air it. They air political statements given in the church. The Anglican Church of Kenya is a no-go zone for political rhetoric and whatever happens. And if they want to address the press, they will address when the service is ended.
The remarks spewed mixed reactions and were not welcomed by some politicians who stormed out of the service after learning that they will not get an opportunity to address the huge congregation. Edwin Sifuna, the Secretary General of Raila Odinga's opposition ODM party, lauded the ban and criticized the presidential aspirant for storming out.
We were very ashamed as leaders from this region to see some of our purported presidential candidates storming out of a church event simply because the Archbishop Ole Sapit had announced that in fact no political discussions would take place. We were aware as ODM of heavy political mobilization by the ANC in Butere to make sure that there are people who are heckled, leaders who are applauded, and so on and so forth.
Archbishop Anthony Muheria of the Catholic Church reiterated the ban and requested all other churches to follow suit. Muheria appealed politicians to respect places of worship and attend church services only as regular worshippers.
They are demanding in churches, in places of worship, to have a political rally to address people politically. The Catholic Church has said it very clearly that we will not allow the politicians to speak in our churches. And this has to be said clearly. Dear politicians, if you are coming to pray in our churches, you're welcome. And sit like any other ordinary Christian. And please, do not expect to address people in our churches. Please come to pray and leave. Let us once more give respect to God's place.
A similar ban was issued last year by several churches. However, it was largely ignored. Atieno Odhiambo, VOA Daybreak Africa, in Nairobi, Kenya.
As Angola prepares for presidential election next year, opposition parties and civil society groups took to the streets over the weekend to protest a bill introduced in parliament by President João Lourenço, which seeks to consolidate the counting of votes rather than doing so at each local level. The ruling Popular Movement for the Liberation of Angola, the MPLA, has ruled the country since independence. Mario Pavai is a veteran independent Angolan journalist. He says the main opposition National Union for the Total Independence of Angola, UNITA, says it is ready to govern comes 2023 through real democracy, as opposed to what it calls the current one-party system.
Last Saturday, we have demonstrations of the so-called Patriotic Front, including UNITA, the Praja Project, despite it's not still legalized, and Bloco Democratico. We had demonstrations in Luanda, thousands of people, and also in some minor cities. The main leaders of UNITA, like President Adalberto Costa Jr., and also one leader from Bloco Democratico, Justino Pintandrat, and the other leaders, has been there with massive groups of mainly young people.
We understand that the bill that the opposition is protesting has to do with President Lourenço's proposal to centralize the counting of votes instead of doing it at each municipality. What is wrong with that? What does the opposition find to be wrong with that?
The opposition parties are saying that these kind of proceedings, not counting at the local level, at the municipality level, opens doors for fraud counting and don't help transparency in the electoral process. So the opposition parties want votes counting from the municipality till provincial level and then at the end at the central level, saying this is will be a process with more transparency and scrutiny for the electoral process. So that they are proposing that the government needs to change the law. We are aware that in an unexpected mood, President Lourenço resent the project again for the National Assembly to reappreciate some clauses of the law as far as concerning the counting at the municipality level and the other levels.
That was Mario Paivai, a veteran independent Angolan journalist, speaking with us from the capital, Luanda. One of the leaders of Liberia's four opposition collaborating political parties, the CPP, says he will continue to remain a member of the collaboration because the CPP is the best vehicle by which Liberians can replace President George Weah and make him a one-term president. But Alexander Comis, the leader of the Alternative National Congress Party, says in order to do that, the opposition must first show its commitment to the rule of law. Liberia will have presidential elections in 2023 when President George Weah will be running for his second term. There has been a lot of wrangling in the opposition. Last Friday, Mr. Comis stormed out of a CPP political leaders meeting because of what he calls repeated violations of the CPP framework agreement. Comis said what's at stake is restoring good governance in Liberia.
I just want to remind Liberians and all of the listeners of what's at stake. And what's at stake is restoring good governance to Liberia, to making Mr. Weah a one-term president. And as the saying goes in Liberia, you will know if the Christmas is good by the eve. And if we, as prospective leaders of Liberia, if we are advocating, if we're making our case to Liberian people to replace President Weah, we gotta start now by setting the right examples. Yes, I did walk out of the meeting. I thought it was symbolically important that I did that. And the reasons are as follows. We did have a previous meeting where we agreed to some actions, and I supported those decisions. I did it in good faith, in the interest of collegiality. I agree to that and fully admit no disclaimer around that. But immediately after the meeting, as I always do, I went and met with the leadership of the ANC to debrief them on what we had agreed. And one of those actions we have agreed was to extend the term of Senator Yohanna Lawrence as chair of the CPP. And very respectfully, but very firmly, party leadership said, as a political leader, with all due respect, you did not have that authority, you collectively, to extend Senator Lawrence's term, and there's no provision in the framework agreement to do so. With that understanding and the confirmation that that was the case, I reached out to my colleagues and said, look, we did this collectively in good faith, I was a part of this, but we need to correct it. It's actually a show of strength as opposed to a show of weakness, because we have to follow the quote-unquote constitution we've agreed to amongst ourselves. But of course, we came upon resistance. It didn't happen. And I didn't think it was worthwhile to sit and keep repeating myself clear violations of our framework agreement. And so I walked out of the meeting.
So, Mr. Cummins, in the wake of your assertions that the other three political parties are violating the guidelines, are you going to stay within or walk away?
No, I do not intend to leave the CPP. I still think the CPP is the best vehicle by which we can replace President Weah and make him a one-term president. This act was to demonstrate my commitment to the rule of law, my commitment to living up to the agreements that we signed. And whether we've had precedents in the past or things we've done in the past, if it was incorrect, does not justify continuing it if it's inconsistent with quote-unquote, our constitution, meaning the constitution of the CPP, which is the framework agreement.
Mr. Cummins, thanks once again for taking the time to speak with me. I do appreciate very much.
Thank you, JB. Anytime, I'll be happy to have a conversation with you.
Alexander Cummins is the leader of the Alternative National Congress Party, which is also part of the four-party opposition collaborating political parties of Liberia. He was speaking with us from the capital, Monrovia. In Liberia, one of the female leaders of a major opposition political party in the country says she has not had conversations with either former Vice President Joseph Boakai of the Unity Party or Alexander Cummins of the opposition Alternative National Congress Party about being a vice presidential candidate during Liberia's 2023 presidential election. Senator Nyombli Kanga Lawrence, who is leader of the opposition Liberty Party, says her party is a second largest party in the opposition collaborating political parties, the CPP, and if any of the potential presidential candidates would like for her to be their running mate, they must negotiate with the Liberty Party and not the other way around. This comes as the opposition CPP is in the process of choosing a standard bearer for the 2023 general election. It also comes as there continues to be what some say is wrangling in the CPP. Just last week, Alexander Cummins walked out of a CPP leaders' meeting.
Mr. Cummins announced that he would not sit with the committee because he felt that our actions were against the framework document. I said to him as the chair of the CPP that the second highest decision-making body in the CPP is the National Advisory Committee or Council, and in the absence of the National Assembly of all the political parties. So when you don't have the convention, then it's the National Advisory Council that is the highest decision-making body. In that council, the chairpersons of the political parties, the heads of the legislative caucuses of the party, and just one or two other partisans who are appointed to that council are not decision-makers, they are just observers. So the decisions are still made by the four political leaders. So the committee was formed in that regard, and we asked, well, if we need to discuss it, then let's sit down and look over it, because the most we can do is call a meeting of the National Advisory Council if we need confirmation. And he said no, he would not sit in the meeting to have such a discussion, so he walked away.
I asked this question in my most recent interviews with Mr. Cummins and the former Vice President Boakai, and that is there a leadership crisis in the CPP?
Well, I don't think there's a leadership crisis in the CPP. The CPP is being led in the right direction. We're following all of the instructions and what we need to follow in our framework document. This time of consensus period, we know there will be a lot of issues that will be raised because the people want to be on these different tickets, either as the center bearer, as the vice center bearer. Political parties want to project their leaders. Some of these leaders have to work in between political parties to get the support of their party, either through consensus or through the primaries. So what you're saying is what will happen normally in political processes, which I have to be steadfast and follow the right direction and ensure that the right decisions are made.
Senator, there are speculations that you and Senator Darius Dillon might have agreed that if former Vice President Joseph Boakai chooses you as his running mate for 2023, then that in exchange, you will support the former Vice President during the CPP primary voting. Your reaction to that, please.
Well, Mr. Bote, the Liberty Party is the second largest party in the CPP. So I don't know why we would want to go that route to negotiate just because we want to support someone. I think people should be negotiating with us because as the second largest party in the CPP, we got more votes than the second two parties. So if we want to be on a vice presidential ticket, it can be with anyone, Cummings, it can be with Joseph Boakai, and they have to reach out to us. I have not spoken to Joseph Boakai about being any candidate on the CPP ticket. I have not spoken to Mr. Cummings in Africa as well.
Senator Kanga Lawrence, it's so nice to talk with you. Thank you very much.
Thank you. Thank you for this interview. I appreciate it.
Senator Nyombli Kanga Lawrence is the leader of the opposition Liberty Party of Liberia. She was speaking with us from the capital, Monrovia. You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butt in Washington. Today is Monday, September 13. Botswana, which once had the world's highest coronavirus infection rates, has seen a drastic reduction in transmission. The COVID-19 task force reported on Thursday that the Southern African country has seen a six-fold reduction in cases, the first time since the pandemic began. From Haburuni, reporter Mkundise Dube has the details.
In July, Botswana was recording an average of 67 cases per 100,000 people, making the country one of the top five COVID-19 hotspots in the world. Last month, President Mokgweetsi Masisi painted a gloomy picture as the country faced an unprecedented rise in infections.
We have recorded an exponential increase in positive cases and fatalities, severely straining our fragile healthcare system. Our nation has attained the highest prevalence ever. Evidence of deaths is conspicuous and worrisome to all of us.
But after recording more than 2,000 deaths in the last 4 months, Botswana is now breathing a sigh of relief with a drop in the infection rate. Musipili Musipili is the COVID-19 Task Force Vice Chairperson.
On this day of the 6th of September, Botswana had an estimated 3,302 active cases, a six-fold drop in the highest number of active cases that this country has ever experienced during the current surge.
Botswana had seen its COVID-19 vaccination program slow down at the end of a devastating third wave. But there was more positive news this week as the country received 400,000 doses of China's Sinovac vaccines, the highest thus far. President Masisi says at least 64% of the eligible adult population will be fully vaccinated by the end of October.
The total number of vaccines expected this month, together with those that have been received so far, will mean that by the end of October 2021, 975,782 Botswana will be fully vaccinated, translated into 64% of the target population being fully vaccinated.
Nearly 10% of Botswana's population, or 220,000 people, are fully vaccinated. At least 361,878 people have received a single dose of the vaccine. For VOA, this is Nkondisi Dube in Haburuni, Botswana.
A new report out from Global Witness says at least 227 community and environmental activists were murdered globally in 2020. One of those was Fikile Nshangazi, who fought for for community rights against a mining project in the Umfolozi community of South Africa. Her colleague Israel Nkosi, a leader with the Umfolozi Community Environmental Justice Organization, where Nshangazi also worked, spoke with Ricky Stryak about her work and legacy.
Tefuyile Ntshangase was one of our comrades. She was a very dedicated person to her work. In most cases, when we are going to have meetings, even if it's preparation of the meetings, you will find her saying, when we say, Tefuyile, can your village do this for us? She says, hey, I can't take a decision. I will go back to them and consult. And maybe sometimes I'll laugh, say, you can take that decision. No, people send me. So as people have chosen me, and they have trusted me, and they have sent me, so I need to do all the things by their way. That was the kind of a person Figile was. She was a wonderful grandma. She was a mother to her daughter, which is Nomalungelo. She knew Figile was gunned down about 6 or 7 bullets at home. Indeed, I came to her home. I saw everything before even police arrived. I saw her lying down, helpless. And I still have that thing in my mind. That picture and everything that I saw her lying down, that I said, oh, my soul just gone.
She was mainly working at the time of her death on this mine near her hometown. Can you tell me a little bit about what was happening right up to her death and what's happening now?
We fought. We decided, before even we formed that, we decided to approach the mine to say, we can't be the neighbor of mine. We took them to court. When we arrived there, the decision was in their favor. After that, we appealed. They said we must pay the court cost. We paid that. We need to appeal. We appeal again. We go further in the Court of Supreme in Bloemfontein. There was that. They did one again in the case and saying, no, we cannot close the mine. The mine is there and there and all those things.
That was Israel Nkosi, a leader of the Umfolozi Community Environmental Justice Organization. He was speaking to Ricky Stryak from South Africa. It's time now for Daybreak Africa's posting. Here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with the English Premier League, where Egyptian forward Mohamed Salah's 100th Premier League goal helped Liverpool cruise to a 3-0 victory at 10-man Leeds United on Sunday to become the second African to score 100 Premier League goals after Didier Drogba. After a lightning-fast start to the game, Salah became the 30th player to join the Premier League's 100th goal club in the 20th minute, tapping home from close range from a Trent Alexander-Arnold cross. Liverpool coach Jurgen Klopp was full of praises for Mohamed Salah.
Since he joined us, he's what a player. And still hungry. I saw him in the dressing room. He was still not happy for not scoring one or two other goals. That's it. That's how top-class players are, and it's fine.
Also in the same game on Sunday, Senegal international Sadio Mane put one away in stoppage time to put the icing on the cake and make it 10 points from 12 so far for this season for Liverpool, as Klopp's side stretched their unbeaten Premier League run to 14. On Saturday, it was Pierre-Emerick Aubameyang who was back on target for Arsenal as the Gabonese striker lifted the pressure on manager Mikel Arteta as they secured their first points of the Premier League season with their 1-0 victory over Norwich City at the Emirates Stadium. Another African, Wilfred Zaha from Ivory Coast, opened his account for this season for his Crystal Palace side against Tottenham Hotspur as he scored from the penalty spot in their 3-0 drubbing of Tottenham. Staying with football news, Croatia Zvarko Rogarusic on Sunday became the second coaching casualty of the 2022 World Cup group phase qualifying in Africa when he was fired by Zimbabwe. The 55-year-old paid the price for the Warriors' poor start in Group G this month with a scoreless home draw against South Africa, followed by a 1-0 away loss to Ethiopia, leaving them bottom of the table. A National Football Association statement said it would like to inform the football fraternity and the nation at large that it has amicably parted ways with senior team coach Zvarko Rogarusic. His exit follows that of Hossam El Badri, who was asked as coach of Egypt and replaced by former Real Madrid manager and Manchester United assistant Carlos Queiroz. in the CAF Champions League preliminary fixture played across various venues this past weekend, Gambian champions Fortune FC started their CAF Champions League 2021-2022 campaign with an emphatic 3-0 win over 2014 Champions League winners Algeria's ES Setif in Baku. Kenyan champions Tusker FC picked up a crucial away goal as it played to a 1-1 draw against Djibouti side Arata Solar 7 in Djibouti City on Saturday. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, September 13th edition of Daybreak Africa. On behalf of the Daybreak Africa crew, I'm James Butler.